to Donna.
Ultimate Vibes Music.
Que si guay. Que quedo. Now you know.
Kulia wewe ninga kwani. Koma moyo wewe sunga kwani. Reason why I need you. Iwe zuba yanga I'm your flower. Kulia wewe ninga kwani. Koma moyo wewe sunga kwani. Reason why I need you. Iwe zuba yanga I'm your flower.
Baby, so damn it, daddy, put your bagasse.